jamɗe joyino wittori mintaji sappo e joyi studio kalangu nani habaruji e fulfulde. Kodi jañal lemon sumana amadou janganta habaruji e fulfulde. Hara koye kibaruji ɗin tawa golloɓe ndesirde ceɗeten trésor no aadi yaade murtere golle. Nonni faar jon comité cinga do fila cellal région mo maradi waɗi hawrtere mum dow ƴewude ñaw wiyetengu ménagite e le département mo Madarumfa. Far filla cella waddi ko yewtere men pinno hande no ndaara filla ñalande ittande dow filla rewɓe walloɓe rinnoɓe rewɓe bandiraɓe mumen loctoroɓe noon ni gollal mabɓe saɗormaji mabɓe o nanan ɗum seayade yeeso. Noon ni wontiri hono fedde na mbiyandu comité cinga dow filla ƴewde hono nawallaji daɓodiroji waɗi hawrinde mum to endan maradi keñande endan gam batte ƴewde filla hono ko wiyete men jit ka wonno hono ñaw ɓoye low daɗo sukaɓe ko tawi ɓangi sanne sanne ley département mo Madarumfa. Tawa Amadou Konda ni fara lawol gotol ngol endan no tawa Amadou Konda to enda Madarumfa fawarde hande ñaw ngu endan no wondere mum docteur Kalla Idi kam won docteur kawjiɗo filla ko darto ñawtigu région mo maradi nani ko haali Mohamed Mamma.
On a vu pour la semaine qui venait de couler.
Der jeɗɗiinde wittiinde nde min keɓaana na himɓe capanɗe jeetato ko wondi e ñawngu. Daybi jeɗɗiire nde to min keɓaana na himɓe capanɗe jeetato e jeetato ko heɓa wondi e ñawɗo. Dekkiinde dow ndenɗon du himɓe capanɗe jeɗɗo e ɗiɗo kamɓen nangi ñawngu. Nden ne ɗum woni ni e ɗum ɓeydono. Yerno min kaalirana wiyaama a talata bittiɗo ko kure tufirɗe ɗe ngaddaama iɗe ñamey. Alarba on ne min jeyi hooɗoyde ɗe. Illukoyga ne kamɓe safare ɗi gadda le resirde majji nder nokkure to feewi ɗom. Min jamanana tufirɗe ujunaji hemre e capanɗe jeetato e jeɗɗo amma ujunaji hemre e capanɗe jeetato e joyi kan woni komin kokka. Gam ko anduɗon ɗum du sayde lokkotoroɓe ɓe ekkita dey gollal mangal korinongal ngal ni wonno moy en woni walloɓe amin. Tawine lokkotoroɓe duniya ɓe France koƴƴani min far gaddol muɗum nder lokkotoroɗe ɗe
vaccination.
Non wontiri far filla cellal ni waddi ko faande ni filla ƴewtol ñaw seere ko nangoto dimrugol kañum e enɗi kañum woni ko wonno ƴeewe wiɗe faame keñan ɗum fuɗɗal kamiso enoto ene gendaire yerno faawarjo ni hoorejo no kurto hono ñaw seere ngo ƴeewete ni o wi balɗe tati woni golle ɗe ko watte balɗe tati ɗe konna yimɓe ko watto hono rewɓe keme tato haan tawi ƴeewanama har filla ko darto ñaw ngu dow meere. Nenene kaduɓe kolli o holli wiide konnan ni alkamisa fo alkamisa caggal joni honoɓe gaɗoan ƴewtongol enɗan docteur Idrissa Hassan o haalani ɗo Ali Keita.
Toutes les femmes qui viennent ici pour le dépistage on les
robe gorbe do fu no ete ngam famugo nyawgo on gi'i balde tatini ko illa subaka deni min putti fa la sel der golle min goni der etol goldo minen gada ko nyaw sere dimrugol he ko nyaw sere ko endo ko min ewatani he endu dum minen mema deni Allah wadi min tawi bodere gon delle nyawgunno dum wadi debbo gardo fu no ete min kollan dum nyaw sere endu etirte gan joomun faamana hoore mun no ɗum e tirti
pour découvrir pour chercher effectivement ces nodules là.
Golloɓe ministére hawjiinde arsu ko leydi meɗen Niger ɓe mbi'i ni hono kay e ngala no kokke hono ceede kannoɗe ɓe coƴƴintene caggal ceede ko ɓe gatta ɗum enɗa ɗum du konɗo laawol laamu adagol duɓinaji ɗiɗi e tati kañum woni ko darnuno dow fawar jon tawe ɗum tabintinama ndennene kadi sawara mawɗo mo leydi haali dow majjum jeetati lewru mars hokkinoɓe gonga dow majjum ɓe kaalino kamɓe du konɗa ni ɓe kolli kamɓe syndicat tati ɗi enɗa honno ɗum e ɗum yaara caggal mum noon waddi ko hande nde enɗan ni min jewdi e mbiyeteɗo ya Moussa Issa laati kawon secrétaire général mo himɓe golloɓe hono trésor ɗon ndesirde ceede asumane sine yewtide makko nani ko haalni ɗum.
Nous avons eu un arrêt du conseil.
Min keɓi hoƴƴanede laawol to suudu hawjindu yamirooje ndun de filla ceede ko heɓa ɗum saɗorma on to nimɓe fuu no andani ɗum ko waɗi miɗen kaala tawine hoorejo ministére hawjinde filla arsuko biyeteɗo Asim Masaoudou no yiɗi yaaɓa laabe ɗum tawi du ko waɗi min ƴamti ɗum gam talkurnon laatindu ministére kawjiɗo filla arsuko leydi kandeke junngo dow mum kadi suudu hawjindu yamirooje ndun du tabintini ɗum nonni bande min keɓta ɗon du no haani kokkol ceede ko heɓa ɗum tawe waɗirama no handiri. Min koƴi aadi e durwo muɗum gam hakke amin no miɗen godi lawol ƴamtude ɗum. Kanonde hana durwo wala fuu ko heɓortoni. Murtere gon min artuno min gaɗi wonde duno tawa hen. Miɗen ɗon dow ndesa talkuru murtere ko balɗe tati latindu ley leydi ndi fuu ɗum darto.
Nawontiri Kenya, on nanino min kaalinde filla ko darto hiite courant taƴol mum ko no waɗa nder balɗe ɗe endan e sadarmaji ko no wadda. Ɗum waddini ko fani docteur mawɗo kawjiɗo campagne kawjiɗo courant lantarji leydi Niger mbiyeteɗo Nigelec Kenya nde enɗa o haaldi e yimɓe télé Sahel gam batte o famtina ɗum e ɗum wonno wadda ko courant on taƴa nokku gonno immine nokkuje goɗɗe. Ala ha saha haalidde o fammini ko wonno wadda ɗum ono to endani télévision mawɗo mo leydi Niger se kettino en nani.
Il faut d'abord rappeler que la mise en service de la
no hani dina nimbe miccentine ko mabbital suudu hite lantarki go rubandadu sembe hite kura e terre chapande jeetati tan woni no hokkami dum mi kokki wadobe gollal marobe sembe e terde chapande tati den ko jimmin famtina on ko lawol gol min koojani dum gol wauta ko min dallino do suudu hite kura ndu go rubandadu tam na ko min ummina groupuji hite didi den ko wadi ko nokkuje gom sainde min taji hite min kokka wabbe nanim sadarmo on fu tawa kenana Nigeria to hite kurange fodete gam kan woni wala sembe wakkatiji gon min kepta hite ngen no min jidiri mido mila e bawde Allah lewru mendu de hanti fu nimbe kepta sadarma hite kuran kasi
situation va se stabiliser
o wonno hore jonani Nigelec wakkati mo yewtuno tele Sahel nonni fawar joni to en agades du fedde leyde duniya hawjinde filla ko darto wallude himɓe e goɓe nokkuji mo e tawdaɓe sadarmaji wiyetede ACR singi ton endam bureau muɗum gollirde muɗum mawde ɗum du konnanni wonnana e dow filla ko darto faaba yerno fani gouverneur région mo agades Sadou Soleke haaliri o wiɓe ɓattinno endal gam batte ɓe ballita himɓe laatiɓe hono dilla wamɓe leyɗe ƴuroɓe agades e sadarmaji ko sawi e nder muɗum ka noon woni hono himɓe jingonoɓe suudu baba taɓe to en agades haalaji mum en jaara non ka en duji halaji mum en jeddodiri do majjum waddi ko fawara joni se kettine nane hono fawara jondu konda ni hono yewterde Moussa Maman illu Agades.
Malheureusement, on est désolé, ce n'est pas une initiative.
Sengonga min nem siti e ngarki mabbe. Kasin min jamray e no be ngoni ibe ngollirano. Gam golloɓe mabbe illu nyame be ngardata e mudum ma leydi Senegal e leyde godde. Ndenne wala fuu ko min ngoni miden naforo e mabbe ko be ngoni be beydira yaadu yeso far ko minu jamindu. Kano min jamray e mun. Sigila lobbono. Gandume, tabu wala fuu neddo gondude e tampirdo endam. Wala fuu gondude e talkako. Wala fuu tawado ley sadarma gom hano neddo dilludo wuro mum ma leledi mum o woni tampudo kanko du hani walede
particulier
be wonno himbe wombe tan agades jingonobe suudu baba nani do en ngallu nyeme ke nyang hayne de haynaaki Allah gon wadi e ley bangere tende coroner ndu konnan gorko goto kanyum woni ko heba nanga wara wula hubba jaawi ɗum du kondan ni o gorko hono omo tawde ko duuɓi capanɗe tati caggal nden du fawar joni neɗɗo laatiɗo o tumama kanko woni ko wari hon neɗɗo domowo l'école mbiteɗo CG11 ɗum saabi himɓe ɓen endan ɓe mbi ɗum saabi koɓe mbari mum ɗum waddi ko fawar joni subako bandi min Habibu Garba yeeyi to enɗa gam batte ya fama no woni ɗum yara nani ko goɗɗo haalni mo jiyaɗo ley wuro ngon enɗa
wonno kala kana sukubay
neddo non mo hakkillo mu huuba wi'a wakkati fu imo wara don de kenga ko o wari o wi o wasan gaika ga o itta ta siri gardien on sali ibe jeddodirani sai o hoodi peluwal o fi dottijo e hore mu wakkati goto dottijo ilti sami mayi kanko do imo wode bibbe worbe mawbe be ummi be pimo be barimo gada min tagi sedda hite watta e maydo irini woda gam huune non ko leydi men di sai munyal fa deni himbe no pamrudira irini hebataaki
famay go wayna dum amana go wallahi
biyeteda Abdoulaye Kani goto e himbe latibe jingonobe suudu baba wombe le code kandu konda o wi dum do si jewama hunde non enna ko sirwini sanne e dum anda kadu himbe en anda dum konda le finata amen en anka dum wode fe se nan ko haali.
Yonki kan ita ɗum do yaɓi laabi sari'a ko darta hakkeji ɓiɓɓe Adama. Gorko o ko o wara fuu o wula non, kanko ɗo goɗɗo kan o wari. Haana himɓe kiitano ko'e mu'en, haanana jaha suudu sari'a, kan haani waɗa sari'a on. Haana himɓe gaɗana ko'e mu'en sari'a. Bulol neɗɗo du wala e laabi sari'a, huunde non ko andaka nder fina tawa amin. Min ka hegiɗe am woɗai ba
seɗɗa que la justice doit être rendue.
Ara fila latol baldu kondani hono jahangal jetabal yewgol fila hono kebol koppu mawdo mo leydi Niger hande de won ko fudda hakkunde AS soni dep kanye AS Nigerlek non ni fawar jon en watanato le stade general seni konche sahel du photo e jangorzo stade municipal jangu ase AS garde national photo e AS dandi non ni aya fotta e national dandi noni fawar jondu konda AS douane kando hauran e fawar jondu konda ni gendarmerie national jango alal racine hauran e AS police ndenno AS fan kando hauran e JS tawa ton enda arditu konda akko kana fototana e espoir dum wono fila latol balngol enda
fina tawa jamu e cellal fijoji pirtor balli e golleji
ñande fuu do studio kalangu yewtere pindinol
juuta altinere fayade aljumare e ɗengal bellare yande joyi e mintaji sappo e ɗiɗi e fulfulde yande joyi e mintaji noga e jeɗɗi hawsankore yande joyi e mintaji capannayi e ɗiɗi e germare yande joyi e mintaji capanɗe joyi e jeɗɗi keerol jeɗɗire nde fuu e francire yande jeegom e mintaji sappo e ɗiɗi
studio kalangu yaadu leydi Niger.
Nyalande hande nde joyi lewru me kam woni nyalande ittanane gam batte rewɓe hon loktoroɓe rinnoɓe rewɓe ɓeydu kondan do filla ko darto gollal ngal endan gam batte waddude ballaga yaade e fawarjo rewɓe endan waɗi ko golɗe ne gaɗe e nder duniyaru fof ene gaɗe hen Hadiza Wayba kañum e Maimuna goto ɓeɗo ɗiɗo fuu himɓe noon laatiɓe hono eɓe golla ɗum sanne nani ɓe kalnan en gofuginan ko Sadi koɓe naati e golle ɗe.
Depuis que j'étais à l'école primaire,
il lamido janga der jangirde potordi dendam debbo gon rimi wuro deni mo wada ngata were suudu tan o natata urima fugimi no handi wi o yehi loktorore ga o anda no dum wardata he makko illa wakkati on don gollal gal dum natter berne dum wadi mi jangoy dubi tati hande dubi an jeddi ko gommi der gollal gal mi welta rokke def magal gan dimna debbo jippo jam he sew iyum no selli kanduno mi subake gollal dimnol rewɓe gam mi walla bandiraɓe am rewɓe e cukaloy dimatekoy koy dimnol gol waɗe nder jam hissina ɗum far torra ko rewɓe e cukaloy gi'ata fa yotto mayde
non wontiri caggal mon du kamɓe rewɓe rinnoɓe rewɓe endan ɓe kaali saɗarmaji koɓe jotti nder golle mabɓe wakkati warde wakkati seket non nono saɗarmaji ɗi
minen godi saɗarma kiɗɗol golloɓe nder wulo wulo do rafi hiite kuran no he ami nder cuuɗi to rewɓe ɓe dimta ampuluji cargeteɗi kam min godi to kandu fimun no tiiɗi noddewje anni kam woni golloɓe kooƴe gam ɓe ɓeyde minen kajaado fa han kasen guineji gollirɗi rewɓe no gatta layre sanne nder garki loktorore woɓɓe sayde yotake lebbi jeetati nden ko wara eta ko handi woni debbo illa hooƴi reedu nder lebbi tati arani ɗi wara loktorore eta gam heɓa tuugal gaɗateengal rewɓe jottitiiɓe e etol laabi nayi amma ɗuuɗal maɓɓe karne on tan ɓe garta ɓe tefa nonnon far sukaaɓe ɓendu saɗarma gooto on nimin goodi ɓe kunnata kuro ɗe ɓe kandi ɓe gaɗani
ɗum wona do filla ñalande ittani do filla rewɓe loktoroɓe rinnoɓe rewɓe endan ni saɗormaji kañum e golle ɗen kowaɗi koɓe naati ɗum ɗum waɗa kana yewtereji ɗiɗo enan gallu ñeme arlit kañum e maradi bandiraɓe amin Nafisa Adamu Gongu Mouhamad ɗantani kañum e Mouhamed Mamman ndenne ɓe woni ko hawri waɗi ndeɗo yewtere nde waddini en sey tan wiya assalamu aleykum mbane to jamwaɗi
kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaru do facebook studio kalangu
facebook studio kalangu
no wala kam sanne miɗo feccide ɗum